Sosa me supplier, supplier.
Tu m'as dit ça quand tu as dit ça. La moi mal en me fait que vous s'y n'attis à miatissa. Am si n'a bidi wa tuo munku. Em si m'se rada di chayro. Ulu ma chusi.
Shadow DC9. Na suni zo jira na batika na wapi.
Allah.
Eo kizuba utapigo mishkaki. A talent ya pa. Wame kushinda wa chewe.
Yaki vampire, now na me da me figure ya kutoka fala. Now na me da me figure ya ki vampire, na me da yetu me figure ya kutoka. Na tunakuja kama majini, kama majini, kama majini, kama majini, kama majini, kama majini. Yule kalambala kayuka. Hata kamidam, siona midam, halufa midam, hapenta midam, halufa midam. Hata kamidam, halufa midam, siyas kamidam, hata kamidam. Hello for me down, hata kame down. Hello for me down, hello for me down. Hello for me down, hello for me down. Hello for me down, hello for me down. Hello for me down, hello for me
down. Tunakuja kama marobot, vampire, vampire, vampire. Tunakuja kama marobot, vampire, vampire, vampire. Tunakuja kama marobot, vampire, vampire, vampire. Tunakuja kama marobot, vampire, vampire, vampire.
Tunakuja zima po, po po po, atulali zima po, po po po, wana wataumba po, po po po, wakituletea so, so so so. Umeukazia mkazo, 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 weee. Baka mkazo unanyuta, ukituona uweze kuruguta, hata ukitukamata uweze kunduguta, kama laisi jaribu utanguka. Kama vampire na kuja kama zombie. Mwendo mdogo kateje na puzi jambi. Niletema puzi kwanza acha upuzi. Ukiniga dam na fanya mchuzi. Wee! Wee! Naomba po, naomba po, naomba po. Naomba po kwenye pombe ili spati. Naomba po, naomba po, naomba po. Naomba po kwenye pombe double kick. Naomba po. Sinipe karewa uwana gunja viti. Sinipe karewa ndafanya utafiti. Naomba po. Sinipe karewa minikishika maiki. Naomba po. Sinipe karewa ndafanya.
Fosi sijatoka kwa laman, siwezi jinadi mi bado nipo gizani.
Wambie watoto sisi hatufanani nao, ndo maana za kibishi tunakula ni mama zao. We italeta mwini nataka kufesha, we tushaleta mwini nataka kuvuta, we cha Arusha mwini nataka kuwasha. Pezi la kiza kibatari kazi matari na ukuzali na choma kweli bala.
Kweli bala, kweli bala, kweli bala, kweli bala, kweli bala, kweli bala, kweli bala.
Saki jene jene, jene, minata kadam.
Saki jene jene,
minata kadam. Saki jene jene, minata kadam.
Saki jene jene, minata kama tupo pantaka. Saki jene, minata kadam. Minata kadam, minata kadam. Minata kadam, jene dam.
Kuke yala, ke yala, fune mari. Kwa bongo, watoto tauni. Maloto, maloto, kibaka regi. Wasoso pochide, marikuchi mirambo. Bode sana babanda tizo sakiwa. Watoto mongo, wasewa lolo. Machisi sabini, sakiwa goni. Shidi baitua. Yo batoni mshuwa Texas. Kana bino BMC.
Ishina bili ishinayo. Ukikata sisi tunapakinayo. Wee.
Sina CJ, CJ.
Ana kubaliana sana na wameneje dubini.
Kubesa.
Ana kwenda mtu kama yetu.
Wanakuda iso madawa.
Wee wee. Nimelewa na BJ GC9 California love. Nawe brother, nawe bro. Watoto wa dadi kega toto sikwa jana. Watoto wa maji machamu. Ikla Montana. Onge sera.
Yalo kwa njia. Vilo dame za playa.
Kwa yangu jeya.
Za playa mjuku wangu.